Moko,
bona mimi sijui, ni nani nisijui, umenipa nini kidawa, kila nachofanya ni sawa. Akipandi chakula muda wa kula yani mpaka unilishe. Usiku usingizi sina mpaka ulale wewe. Una uzuri wa sura na iyo chura ufundi usizidishe. Weni saizi yangu kina tuaenda na wewe. You be there for me my baby, I'll be there for you my baby. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu mpaka kisigino. Weno mamilo, weno mamilo. Mapezi ya yane kipimo, mina wewe tukuchitino. Shadondosha wino, shadondosha wino. Only you.
Mungu anachora, Mungu anayakata kata maumbo. Mungu anafumba, Mola kakujaza jaza nyama lundo. Sindoma sikokoto, vimacho vyako changarawe. Mwili homa na isi arosto, tuanze kula ndo tunawe. Maichioma, maitototo, kinmwagia sanda kalawe. Sodoma na uona moto, ukibiduka para nawe. Mwarubaini ni dawa ya tumbo, sichanganye na sukari.
Oh, na sukari.
Nimebaini penzi ni fumbo, si maandishi ya daftari. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu paka kisigino. Wendo mamilo, wendo mamilo. Mapenzi haya na kipimo, mina wewe tu kuchitino. Shadondo shawino, shadondo shawino. Only you,
only you,
only you.